कैसा है?
ठीक है।
कैसा है स्नोरा?
ठीक है कि ना?
Nikupe nini we, sinura unataka nini we, njoo kwangu mimi we, wengine wa nini we.
Nakutaka we.
Kushika bikamu, sinura kwako sishiwe hamu.
Oh, kabi kushika biko, inatamina dam dam.
Kuchi kuchi hota he.
Nikubebe nikupeleke Lindi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Lindi kulara.
Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara kulara. Nataka nikubebe nikupeleke Moshi kulara.
Oh, kabi kushika bigo, kinatamina dam dam.
Kabi kushika bikamu, sinura kwako sishiwe hamu.
Oh, kabi kushika bigo, kinatamina dam dam.
Kuchi kuchi hota he.
Twende funga dundo tukacheze kwenye speaker yo. Weki wewe tukaluke kwenye speaker. Twende sema joli joli chupke chupke. Baya 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 twende joli chupke chupke. Baya baya cheza joli joli chupke chupke. Baya 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 twende joli chupke chupke. Baya baya baya. Kama kweli we msela nyosha na ngumi juu.
Taputa ani kuna mendeja ai pomane ske wen ske olete
It's coming up, music detox.